Yeah. Ubhubhane wentsholongwane COVID-19 ungatshintsha inkqubo yemfundo yomzantsi Afrika nanjengoko izikolo ezininzi kunye nabantu besebenzisa ezinye iindlela zokufundisa kunokufundisela kumagumbi okufundela. Abeziko elihlohla ngokusebenzisa ubuxhakaxhaka bale mihla i-brain line bathi ukukhula kokufunda ngobuxhakaxhaka kwezinyanga zigqithileyo kungaba sisombululo kwingxaki yeli yokushokoxeka kwezikolo zikarhulumente. Nakubeni kunjalo kukho isidingo sokuqwalasela iindleko zoku kunye nemingeni yokuba le nkqubo hleze ingaquki bonke abafundi. Nanguziziphocikozani kwingxelo kaPearl Magubane.
Kubalulekile kuba wonke umntu axhobe ngokufunda ngobuxhakaxhaka bale mihla nanjengoko ubhubhane i-COVID-19 kunye nokuvalwa kwezikolo kusibonisile. Ngokokutsho kweziko elifundisa ngobuxhakaxhaka bale mihla i-Brainline, izikolo ezininzi kunye nabafundi khange zilungiselelwe ukutshintshela kubuxhakaxhaka bale mihla. Ingqonyela yeli ziko uColin Cronje ithi amava okufundisa ngeli xesha lalo bhubhane abalule ukubaluleka kokufundisa ngobuxhakaxhaka kwixesha elizayo.
It is true that grade 12 learners have been forced to use online learning, not by choice, but because of the circumstances and the situations that they found themselves in. We have found, however, that young people are very prone to flourish in the e-learning environment. They are used to using their smartphones, they are used to being accustomed to a digital environment much more easily than older people would do. And for that reason, we have found that they need a little bit of training to get into the system, but in the end, they seem to flourish in the environment.
I-Brainline iqwalasele ukuba konyukile ukufundisa ngamaqonga onxibelelwano kwaye ithi abazali, ootitshala kunye nabafundi banyanzeleke ukuba baziqhelise nezi nkqubo ngokukhawuleza. Ukronye uthi ayizizo zonke izikolo kunye nabafundi abaqhuba kakuhle ngokufunda ngezi nkqubo.
Although the school did their very best to deliver online learning, did not fulfill the needs of the learners, and they found that they needed that just a little bit extra to prepare them adequately for the final exams. In the case of Brainline, I think that is true for us as well. What we specialize in is then to fulfill those needs, to see to it that these grade 12 learners have a complete subject-based assessment portfolio so that they walk into the final exams with a good year mark.
Kungekudala abafundi baza kuchophela imviwo zokuphela konyaka kwaye umfundi owenza ugrade 12 uYoli Qodashe uthi ebenovuyo kukubuyela kwigumbi lokufundela emva kokuba imiqathango ye-COVID-19 yanyanzelisa ukuvalwa kwezikolo. Uthi bekungekho lula.
Online learning wasn't the best of ways of teaching us, but when we went back to school, our teachers tried their best to do revision on work that we had done online. For final examinations, I can't say I'm not ready and I can't say I'm fully ready because we're writing prelims now in a way you are expected to know everything already.
Ngokokutsho kaCronje, ibingekho kufunda ngobuxhakaxhaka kuphela bekufuneka baqobisane nako, koko nefuthe lalo bhubhane kwintlalo nakwimpilo yabafundi.
They needed to cope with the psychological impact of what COVID has brought upon us. Not so much the technical side of it. The additional constraint that I felt that our grade 12 learners and other grade 12 learners probably felt was lack of access or restricted access to data, or lack of or restricted access to smart devices. Those two components are essential to become part of the e-learning community.
Nangona abanye bebenokutshintshela kwinkqubo yokusebenzisa ubuxhakaxhaka, imeko yalo bhubhane ibonise ukungalingani kuluntu. Oku kuquka imingeni yenethiwekhi ingakumbi kwiindawo ezisezilalini kunye nokuba ubani unakho kusini na ukuthenga idatha kunye neminxeba ephathwayo elungele izi nkqubo ii-smartphones ukutsho. Ukuba umba ungalingani awunikwa ngqwalasela, oko kuzawuvimba uninzi ithuba lokukhangela ezinye iindlela zokusebenzisa ubuxhakaxhaka bale mihla.
Kanti ke lo ngxelo yentatheli yethu Paul Magubane silungiselela usasazo kumhlobo wenene kuzizipho cikosani masilungise imicimbi ekhaya.